kunja Facebook au WhatsApp mina ngizothola kanjani
kunja Facebook au WhatsApp
mina ngizothola kanjani oh ay say
sashiye semame
oh ay say
sashiye semame Sashiye semane.